It's your boy, Chaco.
Mama mia, namba moja katia wale mamia. Na kuaminia silimia, bado moja tuzitati mia mia. Nipila za dunia my love, umilia my love. Nikulis na dunia, na kutafutia my love. Tutoke hata weekend moja, moja. Yota zote wedi vike, ame soja. So yeah, I weed it vitande juwa, abana lokolo vitande juwa, I weed it vitande juwa, abandu vitande taye.
Baby you so beautiful and you so sexy, not no gosso. Namshukuru Mungu kuwa nawe kama blessing, not no gosso. Baby you so beautiful and you so sexy, not no gosso.
Mwili wangu la upiga shoti baby. Na kamoyo kangu nimeweka bondi yeti. Domana akili yangu inawaza noti daily. Nikutunze, niko bize bize na kutafutia noti we. Upendeze na the way you are. The way you are. The way you are. The way.
Kusu swala la usuri kwako ni wakika. Sunaona mpaka muni kami umenishika. Siku choki nkikuwa na midenda na wakika. Mangu sofajiri muda usijo wana wika. Alafana uyu mtoto senajwa kupika. Mina mbandu wana mbandika. Mtoto zero kilometers. Tekero mucho mama sita. And by the way, baby you so beautiful and yes you so sexy. Not no gozo. Namshukuru Mungu kuwa na nizari a blessing. Baby you so beautiful, yes you so sexy, not no go so. Namshukuru Mungu kuona nizari a blessing, not no go so.
Mwili wangu la upiga shoti baby. Na kamoyo kangu nimeweka bondi yeti. Domana akili yangu inawaza noti daily. Nikutunze, niko bize bize la kutafutia noti we. Upendeze na the way. The way you are. 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 Nitakupa pesa siyo maua. Hata wakisema unajichubua. Ambie mume wako ndo nakununulia. The way.
Exclusive from SureLoaded.com.